Sihlangiwe ngegazi lemva hlangiwe
Sihlangiwe ngegazi lemva
Sihlangiwe
Sihlangiwe ngegazi lemva
Sihlangiwe
Sihlangiwe ngegazi lemva
Sahlanzwa ngegazi laJehova
Sihlangiwe ngegazi lemva
Sasusimithwalo
thina
Sahlanzwa ngegazi laJehova
Sihlangiwe ngegazi lemva
Hayibo sihlengiwe
Sihlengiwe ngegazi lemva
Thina sihlengiwe
Sihlengiwe ngegazi lemva
Wasusumthwalo uJesu
Wasusumthwalo
wesono
Sihlengiwe ngegazi lemva
Wasusumthwalo uJehova
Wasusumthwalo wesono
Sahlanzwa ngegazi
hlengiwe ngegazi lemva
Sahlanzwa ngegazi
hlengiwe ngegazi lemva
Sasusimithwalo
thina ngegazi lemva
Sahlanzwa ngegazi
hlengiwe lemva
Bungahlengwa
ngegazi lemva
Hayibo sihlengiwe
Sihlengiwe ngegazi lemva
Thina sihlengiwe
Sihlengiwe ngegazi lemva
Wasusumthwalo uJesu
Wasusumthwalo wesono Sihlengiwe ngegazi lemva
Wasusumthwalo uJehova
Wasusumthwalo wesono
Sahlanzwa
ngegazi ngegazi lemva Sihlengiwe ngegazi lemva
Sihlengiwe
Sihlengiwe ngegazi lemva
Wasusumthwalo uJesu
Wasusumthwalo wesono
Sihlengiwe
ngegazi lemva